kodwa liphele kahle. Kwabanye liqale kabi futhi liphele kahle. Kwabanye kube yi-crush kodwa iphele kahle. Kwabanye kube yi-crush kodwa iphele kahle. Kwabanye kube yi-crush kodwa iphele njengenje. Ashiwa.
Yazithatha.
Either it begins in joy, it's either it begins in tears, it's either it begins as a surprise. Sometimes it ends in joy, sometimes it ends in tears, sometimes it ends in diggy diggy, sometimes it ends as a surprise. Mizwa yesikhashana kwabanye kuba yile mizwa yaphakade kwabanye kuba yile mizwa endiba ndike luhamba nangokuthi wena yini inhloso yakho luhamba nangokuthi wena yini injongo yakho luhamba nangokuthi wena kanti ucabangani luhamba nangokuthi kanti wena uhloseni yazithando njani lokuthathana lokubekelela ukususelela ukubekele yobusuthi ndike kanjani wasuka lokhu izithola ngisemathandweni
Sometimes you turn the mundo wrong. Sometimes you turn the mundo right. Sometimes you turn the mundo wrong.